Mamba on the beat.
Sina agenda, wala sina pa kwenda. Wendo game changer, umenitulize kisiwe cha Pemba.
Ase mwa, mwa penzi lako kama maji na mwagika mwa Baby kiss mwa, mwa makisi mahagi malavida vitanua Chanua. I wanna be the king of your heart. Baby, would you be the queen of my heart? I wanna be with you for the rest of my life. Manakuna kukufana nisha no one. You're my superwoman, Wonder Woman. You're my superwoman, Wonder Woman.
Sina agenda, wala sina pa kwenda. Wendo game changer, umenitulize kisiwe cha Pemba. Tena navyo kupenda, wana sina pa kwenda. Wendo game changer, umenitulize kisiwe cha Pemba.
Batman, akitaka kiti anatengewa, akipata hiti anapepewa, akitaka mziki anachezewa, ase nangele nangele nangelewa. Oh, super, you're my baby super. Bilo nafoni endesha kama suka, teno nafoni nokesha kama sugar. Yeah, yeah, yeah. Kisi kisi na hagi, body body to body. Ndani ndani kwa ndani, mali ipo
gandani. I wanna be the king of your heart. Baby, would you be the queen of my heart? Hey, I wanna be with you for the rest of my life. Anakuna kukufananisha no one. You're my superwoman, Wonder Woman. You're my superwoman.